Bonga Music. Kauna
swag ni national area.
Pina Zambunga.
Didon Musa MBN. Kako mija boy.
Alpha on the beat.
Ila tori tile sinamuni la tezwi. Baliki levu ngata bapalezwi. She showed me the way. Nina agosha hama we.
Yeah.
Imagine mchalo magelo ni bambili. Kono sipiki mama sipu manafapili. Naewe kungala niza kondwela. Nonitia kubata yomumu nikatolelo. Uwaka waka hot na nipalelo. Loswali sana fafasina hanibitelo. Ila tori katia sina meto. Halika natwali chwali katenuka kasanda. Kozi na kukondela mutima, mutima. Na iwe wani kondela mutima, mutima. Mbe, me, I go love you. Me, I go love you. Mumbanda, uumbanda. Wanifolisa kwa vujugu wale wale ndanda. Lila tolike nini mwanama. Kukonda iwe besti kukusia nanama. Lola wezi like jinjao.
Jinjao.
Majinjao.
Jinjao.
Go be a ninjao.
Ninjao.
Ave.
Nima lila toni sugar mami. Say and lick me.
They don't know Kulilu Latan. Kubakashwela kutwa Kulilu Fapan.
Silila tile si sugar mami. Sasin de kona sasin feza slami. Ina
sugar mami.
Isla tile
Kauma Swahili
tazi.
Sugar mami.
Si sugar mami.
Mwani
mwani future.
Sugar mami.
Tukumela
mpeta. Sugar mami.
Wawona sugar mami ni wana love totamo. Aluna kusiana nemu panga mikopano. Amwizi vili lato 40 years. Yani natava neke kulikisa 40 years. Nilatole ni woni mate nilatuka. Oni latile velaska latatua katuka. Wanfanga original ilato. Wamuna luka wasia inge walilako. Michabata kama tika naitikwa.
Nilatole ni sugar mami.
Kaomba swagili jazi. Lumatani mpulo tokomela lopatacha.
Kina lista kaomba.
Silila tile si sugar mami. Sasinde kona sasin peza slami. Mina
sugar mami.
Isla tile
sugar mami.
Stoi tomato
sugar mami.
Biggie body
si sugar mami.
Kona voli voli future.
Kaomba swagili jazi.
Sifu kutualo.
Ona simama sese museli kushenda. Muzive kuli silavu kwa pilu masishenga. Kiso naseni file pilu ya kase. Nisiviza peva na nipiza kakase. Lavu aikala ne musio kwa teni. Kumuhana kisemu ni kuzu sainki mwapeni. I know it got enemies around. Onivele mwa true love ya roundi. Doi,
ni sugar mami.
Kaomba swagili jazi. Lumatani mpulo toko mela lulateja.
Kina mista kaomba.
Silila tile si sugar mami. Sasinde kona sasin feza slami. Mina
sugar mami.
Isla tile
sugar mami.
Stoi tomato
sugar mami.
Biggie body
si sugar mami.
Wana voli voli future
sugar mami.
Ntuwele fela
sugar mami.
Nimalila toni sugar mami. Nemebanse anlike ni.
Edono kulilu latang. Mubaka shwela kutwa kulilu fapan.
Silila tile si sugar mami.
Kaoma swagili tazi. Umatani mpulo toko mela lwa kubeja. Kina Mr. Kaoma.
Si sugar mami.
Managers in the building. Wanisito City. Managers milimo. The water engineer. Honorable Watson Nyaumba. Mr. Tekshua Nyaumba. Waemeli Wakaoma. Mr. Padol. Maningito my bro, I got you. Bro ya manjomba. Maniji. Oti mix booming rightizo. Wani Emma. Batu wa butokwa. King Sepo Vale. Na uyemi uyemi. Rasti Raston. Niki Majeno Dealers. Original swag. Antiflow the manager. Arabi aka Varafeo. Mwana malozi. Nukumu nanjinene. Babuza.